Ayihlale phansi bamba umthetho nika bow down sengihlini. 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 Hlala phansi sengihlini. Hey, unqaba came in. Senginamavukane futhi nini. Kodwa ngoba nendlela yokuphila ivumela abanothi ukuthi bavune ngobuthina la. Sazosuka ukushisa, sihlukanise phakathi komfana nensizwa. Samaphika kanondlebe kazizwa bakhala ngemisho basho inhlibuso njalo masiza. Hlala pha, hlala pha, nigga pa dancing. Hlala pha, hlala pha, hlala pha, nigga pa dancing. Nigga pa dancing. Ufunani single noma ufuni double, ifumela abadala lapho susu trouble. Ngiki mic ngicabule nami ngifana nentswempu bona ngathi ngihambule. Glock khamba ngihabule ngidlulise qede ngichabule. Ngishaya idep ngokucasuka ngoba ngizonda ukuphucuka. Nathi silibutho mfutho sinikezele game noma umbili futho. Lo mhlambi siyawulusa iningi libe ludusa. Lo mkhakha sobusa masingena khona bephuma. Ngiyakutshela ngiyafunga insizwa lunga mabunga. Talapa senke, talapa senke, talapa. Nigga pa dancing senke, talapa senke, talapa senke, talapa. Nigga pa dancing senke, senke, senke. Nigga pa dancing senke. Melo vuma baba umthetho uhlale phansi ngoba manje kufika izinja mele cele namakadi. Uba nongazi ukuthi thina esiphethikazi samba kuze kuse sigalavata khona zonke itradi. Makukhona inkinga ubobhekana nathi kodwa ungabhayizi ngoba sengakhojela amahansi. Izinja zangakithi vumelana nathi zithetho qale inhlonipho ungaguqa ngedolo phansi. Namanje sakhula ngekhanda nqaba katshelwana nkosi yamabandla. Sikhokwane segama mihla namalanga kumele uvume ukuthi sihlukene ngezinga namabanga. Seyidumele emasumpeni ngibona ngathi umuntu usesemathubeni. Kodwa iningi labo lifuna ethuleni ngibavimbe ngolwandle kanye nechibile asempuleni. Unqaba katshelwana ugodi. Sikhokwane segama ngithola rethu udodi. Wothi nami ngidla imbuya ngethu ngibuye ngibase ngaze umlilo ngoba uyashisa ungawothi.
Wothi, 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 wothi.
Ayihlale phansi bamba umthetho nika bow down sengihlini. 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 Hlala phansi sengihlini. Hlala phansi sengihlini. Hlala phansi.
Nika bow down sengihlini.
Hlala phansi sengihlini. Hlala phansi sengihlini. Hlala phansi.
Nika bow down sengihlini. 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 Nika bow down sengihlini.
Wothi, 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 wothi. Woods, 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 woods.